antene
baldo min kam tampudo sanne waawi hebude lekki bawdo buutude tampere ande sedan nefnak ana do ibuprofen ana dom maya so wurta kanyundu ana dom dum jogi nafasan
lelu mongo bum ko modde mudum be kedon junbe yu jeebe ledde lolirbe pharmacie par terre e tanye chodobe do kay si ledde fuf nangodi ka komine mi jidi hinade safareji tampere o don jeyo o jaba indum haale holli min sifaji safare di jamare buri fu fasindinde
comprimo bala
dem jogi don podde tayneteede le ndiyam hono CAC 1000 podde so hore ma dana nawa na du so a tampudo sannedu ana don wonde di minuddirta original goddi ana nuddire real extra kan ko nandi mudum si ngaji maji ana hewi sanne
wi farbolo boyona
o do neddo goddo mo jaba dun indede cultivide ido safare ji di na buita jati tampere iri jafi dun cuggu
kurtunoji gonno mi kenyen mi tampi ile majji sanne dun sabi so ngarmi fam soda CAC 1000 kay ne fenak so arentini de do podde didi dum santente sanne
hono kanko yimbele hewbe na natro dido safariji to yurusu mahina e banyagara so yogabe na moddo di fadi mabbe yidude e dogotoro en wobbe kay milan wide yonal fe ko be nja cuudi dogotoro ko uri tan hewta cellal mabbe
am fe yurusu annoni ne barake ne segna ko sebe frado be ko
ban yurusu do so min kam de tampi won comprimé noddirte do podde chawrowo nyawuji jetti bamammi so dum wadi tam hewtam hore am won comprimé goddo kasem do tayne tedo le ndiyam mo bamammi min kaso mi de tampi san lekki mo bamammi arande ni woni parastamol so wala ko nafi fu so mi yetto dogotoro yella o mo winde na kam lekki buitowo tampere am tiddalaji di jogi mi bangal tampere min ka so mi mati tam doliprane bamammi bete kikide lekki mo bamammi san ni min ka ni woni CAC 1000 bete kikide so mi tampi mi sultinto na dum mi bama ledde bale
ne bi reporta bo waydora ne bi fana furat fana ta
tawene hondi do safariji di hana fi bamede tagal yamirore dogotoro en no hultiri Mamadou Coulibaly gollo CSREF bankas holti wiide yogaji ɗiɗo safariji ɗi ñawuji guɗɗi hertana
so gonga o ɗeɗo leɗɗe ɓuytoji tampere ɓinguel adama yo leɗɗe dokkiteɗi yimɓel ñawuji nawɗi sanne woni e mu'en oppaɓe nadu yimɓel ɓe ñawu cancer woni e mu'en yalla nawala mu'en o ana ɓuyto satu ɗeɗo leɗɗe ɗo ana hokke ɓeɗo yimɓel yalla ñaw maɓɓe o ko satti sanne ko ana ɓuyto
ɓamgol ɗiɗo safariji ɗi tawe dogotoro yambiraɗi yo hononi murade ɓamde ɗi wiide kanko Mamadou Coulibaly mo CSREF bankas ɓamde ɗiɗo safareji tawe jete wala heddum na jogui kuteje muɗi dow cellal
ɗum wawi weccinde kutteje ɓinguel adama jaati eɗum wawi fewi tampinde du hooƴe muɗum ɗeɗo leɗɗe hana ɓamede fewi so wona yamirore dogotoro no yamirini du ana hani ko teddine ɗe kana sodirede no heɓira fuu leɗɗel jeeteɗe nde booli na du sera laawi amen ɗi ko nafata ɓinguel adama wala hen ɓamgol majje hoore ana hono so neɗɗo tewti sawrude hoore muɗum
faande wi kanko dogotoro o safareji fewde tampere hono moƴƴiniraɗi pumadeŋaji ne mbawi nawtorede ka ɗum fof tawede ɗum yata caggal yamrore dogotoro e wimakko